Ngibingelele kuyo yonke imsakazo yomphakathi. Igama lami ngumlamuli wakagoba. Namhlanje sila eCokstad eRiverview Sports Ground Stadium. La studio ngino MEC Arts and Culture, Sports and Recreation. Sibingelele mama uMavimbela.
Ngiyabingelela umsakazi kunye nabo bonke abalaleli bama community radio stations.
Sibonge kakhulu. Namhlanje ithuba eliyingqayizivele ukuthi sibe no-MEC. Kukhona nje i-program esinayo namhlanje u-MEC esifisa ukuthi kahle kahle MEC namhlanje la eCokstad sihlangene ngani mase nje uphefumule lizwe.
Namhlanje sizobungaza amadoda abuye kwalukeni ngoba akuse wona amakhwenkwe sekungamadoda kusukela namhlanje. Sinongangezwe lakhe siwuhulumeni wesifundazwe kunye nomnyango wezamaciko namasiko. Size ukuzokweseka umnyango wakakhokta ekuzonikezeleni ngokusemthethweni lamadoda ikakhulukazi aqhamuka ku-Greater Cokstad ukuthi umsebenzi owenziwe kulamaviki ayisihlanu amanye abayelwa kwayisithupha. Sibonge umdali, sibonge ukuthi umsebenzi uhambe kahle. Bonke abantwana base Greater Cokstad abawu 280 bebehambe baye kwalukweni. Ukuya ke kwalukeni abantu bakethi bazothi kusuke kuyosokwa lapha yakusuke kusesikoleni. La khona abantwana besilisa noma izinsizwa zifundiswa khona ngezinto eziningi ezigcina sibe yisizwe lesi esisidingayo, isizwe esinokwemukelana, isizwe esinokubambisana. Ngakho ke sinongangezwe lakhe size namhlanje ukuzoba ufakazi bokubuya kwalabo bantwana bephephile bonke. Sikuthakasela lokuthi babuye baphephile. Sizogqugqumezela nabanye kunye nabazali ukuthi bebavumele abantwana babo ukuthi babe yingxenye yokuthi babe yingxenye yokuya kuleli siko, ngoba kula khona bethola khona ukufundiseka babuye babe yisizwe esisidingayo esingayekwazi ukuyisola kusasa ngaso, kuze kwande ukuhlukumezeka kwabantu, kwande ukubulalana kwabantu ngoba befundisiwe ukuthi umuntu wesilisa uziphatha kanjani, umukelana kanjani nemiphakathi ahleli nayo. Thina ke njengomnyango wezamaciko namasiko, ngoba lokhu kuyisiko kusithinta eduzane, ngoba umsebenzi wethu uqinisekisa ukuthi siyalithuthukisa isiko, siyafuthi siyalivuselela ukuze njalo sizazi ukuthi singobani, ukuze sizozazi ukuthi sibheke phi, sikwazi nokuledlulisela kwabasilandelayo.
Mhlamba nje sithi ukungena nje futhi la MEC, sibathola kanjani labafana ukuze sikwazi ukubahlanganisa, ngoba nje sizogqugquzela namhlanje abafana ukuthi bayamadoda. Abanye uzothola omunye, mina nje hayi ngisewumfana kodwa nami ngiyafisa ukuba yindoda. Sikwazi kanjani ukubathola laphaya phansi ukuze sikwazi ukuthi lezi imfundiso okhuluma ngazo bakwazi ukuzithola MEC?
Mhlamba ukuqonda ngqo kule ndawo esikuyona eGreater Cokstad, ngoba asikho isakhiwo sobukhosi esiqondile la eCokstad, kodwa kunophiko esilibiza ngendlondlo i-NGO okuyiyona elekelelayo ukuthi isebenzisane nazo zonke lezi zikole ezikhona la eGreater Cokstad. Cabanga ukuthi siyaqonda ukuthi Greater Cokstad inemiphakathi cishe eyehlukana kuze kube kathathu. Inemiphakathi yabeSuthu, inemiphakathi yamaHlubi, inemiphakathi yamaMpondo, inemiphakathi nayamaXhosa. Le timu ke noma le non-profit organization esiyibiza ngendlondlo iyona ebahlanganisayo. Mhlambe ke uma singabuyela emnyangweni wezamaciko namasiko, i-district ne-district sinalo i-office lethu nabantu abangasebenzisana nabo ukuze bekwazi ukuthi bafinyelela kanjani, ngoba enye yezinto eyenza ukuthi baphephe alenziwa isiko la eGreater Cokstad njengakwezinye izifundazwe la khona abantu abagcina bedlula khona emhlabeni ngoba kungabanjiswene, kodwa nomnyango wezempilo uba seduzane. Ingakho ke ubona iminyango kahulumeni yonke ibambisene uma ke befuna ulwazi bengaya kuma district offices uma kungesiba base Greater Kokstad abase Greater Kokstad ukhona indlondlo kuyona esebenzisana nayo okuyiyona ke efana no coordinator in terms of ubheka isiko lokwaluka la kithina e Kokstad.
Okay, eyiphi indima kakhulu ezodlala umnyango wakho specifically nje umnyango wakho kule program yanamhlanje?
Njengoba sengichazile ukuthi umnyango engubhekelele umnyango wamaciko kanye namasiko, ukwaluka kuyisiko. Uma ke kwenziwa isiko asikwazi ukuba singabi ingxenye yakhona, ukuligqugqumezela ukuthi isiko singalibali, ukuligqugqumezela isiko ukuthi libe khona. Ngoba ke nationally lolu hlelo lungaphansi kwakhokta, yingakho kuukhokta olwenzayo la esifundazweni. Kodwa thina amaciko okuyiwona khona namhlanje anandisayo, siyalekelela financially ukuthi kube yithina esiwakhokhelayo amaciko akhona. Kodwa iculture umsebenzi wethu thina njengomnyango wezamaciko namasiko. Ngakho nanoma yini ethinta isika sikwazi ukungabi ingxenye yayo, ugqugqumezela kunye nokuthi silitshale silidlulisele nakwabezayo.
Okokugcina nje sesivala MEC, omuphi umyalezo ongasipha wona oqhamuka nje ngqo kwi-department yakho? Ngoba nje sesiqalile unyaka ku 2020, ngiyathemba ukuthi abantu bakithi especially kulesifundazo saKwaZulu-Natal kukhona umyalezo abawudingayo ngoba kuqala unyaka abazohamba nje nawo unyaka wonke.
Sifisa ukuqala ukubonga ukuthi siwelile ku 2020. Abantu bakithi basilalelile masibacela ukuthi abajabule basibheke bazi ukuthi impilo iyaqhubeka. Into yokuthi siku 2020 we are managing ikhalenda ukuze sikwazi ukubala siye phambili. Impilo isaqhubeka, ilanga lisaphuma empumalanga lishona entshonalanga. So ke nangendlela esisebenzisa ngayo izimali kusafanele siyisebenzise ngaleyo ndlela. Basilalelile abantu bakithi ukwenza lokho. Siyafisa ke namanje njengoba unyaka usuqalile, ikakhulukazi kuzovulwa izikole ukuthi abantu bakithi bababambisane nathi njengohulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal eqinisekiseni ukuthi abantwana bethu siyabanikeza ulwazi olutholakala ezikoleni. Ngoba imfundo iyisikhiye sokusivulela nanoma yikuphi la okuvaleke khona. Ngesikhathi esifanayo kodwa sibe singalibali isiko lethu. Isiko ke lifundiswa ikakhulukazi emakhaya. Siyafisa ukuthi imiphakathi yethu ibe ingxenye yethu yokusilekelela ekuthenini sikhulise abantwana ngendlela abangeyokusuka kuyo ngisho sebebadala. Bemukelane, kube yimiphakathi ehambelanayo, kube yimiphakathi ezwanayo, imiphakathi eno bunye, social cohesion. Kuyosilekelela lokho ukuthi imiphakathi yethu ibe nobunye, ibambisane. Ngesikhathi esifanayo bamlekelela uhulumeni ngoba ngaphandle kwemiphakathi akekho uhulumeni. Ngoba inkolelo yethu ithi asikwazi ukuba uhulumeni ngaphandle kwama voters. Ngakho ke kufanele basilekelele ngokuthi senze ama programs ndawonye. Siqale kusemanje noma ngabe kunezifiso zokuthi balekelelwe iminyango, belethe eminyangweni izicelo zabo kusemanje ukuze ukuthi makufika isikhathi sokuthi senze uhlahlomali sibe sesinazi izicelo zabo kunokuthi bayilethe unyaka useyophela. Basebenzisane ikakhulukazi nama district offices ethu ngoba yila khona bethola yonke iinformation yokuthi kwenzakalani eminyangweni, nini, kuphi, kanjani, sikhulise ubumbano nokuzwana.
Aw sibonge kakhulu MEC. Hayi cha, usekhahlelo MEC. Sibonge kakhulu, ngiyathemba ukuthi lapho la ulalele khona ufunde olukhulu, uhleli naye nje umlamuli wagoba. Siyabonga kakhulu MEC.